bongi zwile bekhuluma bethu zongishiya sithando sami oh ngicela ukhohlwa kuningi ubheke mina ngedwa ngoba siyathandana mina nawe